Awodwa mina ngithi inkunzi abayibuka bayaya bathi angeke ikhofinki nopho zasemabomvini awuze nje kodwa ikhala kanjani kwibhesi ngiphethe ikhehle kudala udokzini babili amasange lokuya nelokubuya khakonina kodwa ngithi hlikihla dokzini awu mashanti awu kehle lami ishaye lenkosini ishaye Lejel fobutum, umkhondo wenyamazana ohlela amaphisa emzimkhulu. Ena mzethu, nani maphaxazweleni. Baqala mfana kithi, sibambe leso sigingi, usibambile uthi sibambe nosongqongqo umfoko kumalo. Yanki madoda, ayishaya ingoma, bajabula bathi awuthi ngibonge, ngibonge. Hey, ngiyabonga Nkosi, awu ngiyabonga umdolezi womhlaba. Bangenza ngayo imizalo kahlulo, ubaba ozala mina, ngangazala umkhulu ngoba hey, kube ngizala umkhulu ngabe hey. Abangilibhimbi Jesu, hayi lungile, asivala. Short left, asambe.
Oba shanga spam, oba kweta van.